nyumya ku yange bindaba manyi buli kindaba nzinyumya ku bwekiba kigasa kakibe kibiwadde nga kinkwatako si kitya kyogera bamusomo gyalema ddala ndeese akaboozi kaakano bannanga abataasoma tuli ku kabi mmaze okukiraba ebintu bingi nnyo byatuyitako mmaze okukiyiga atuuba kati gw'okusaba omulimu ssebo ebiro bino oluzungu nga tulumanyi munnange ssebo gwe tunfuna bannanga abataasoma tuli ku kabi mmaze okukiyiga bannange wunkulira neetegereza nga bingi byolaba kankunyumize olyoke omanyi bambi omwagalo ebizibu bye tuliko yatuuka neebula nze nembonaabona ssebo okukamala bwentu nensalawo okudda mu kibuga ssebo okupakasa nenoonya emirimu gy'okukola ssebo nno gyabula nze nembonaabona kuba nze saasoma nze nnina abaana n'omukazi nkugambye nendaba netubonaabona abakazi baago bw'abagweyagadde ne bwabonaabona wabula nga yakukyaye omukazi ni bw'omuwa ssebo nno baagula ssebo nno nembonaabona mu kibuga gambye okamala saalwa ne mpulira ekyuma ky'engoyi abakozi baagala ddala nange nasottoka ntuukeyo ndabe ŋenda okutuuka eyo mu kyuma ky'engoyi ssebo natabulwa kuba ddala kyesamanya ti baagala bali bokka baasoma bamwogera luzungu abaali baagala ddala emirimu twaliwo nga tuwera bannange bali mu luzungu taata ssebo nno banyumya ate nze sirumanyi oli nno okwogera ekyo ky'otuwuliza ssebo nno kirumya naagezangako balowooze tinno bye boogera nange mbiwuliza ng'oli nno bwayogera gwe ne basekanga nange bwe gutyo baamiite tyemuku butaasoma buno ng'oli nno bwayogera gwe ne bakkirizanga bambi bwe gutyo baamiite tyemuka kyaleetaga omutawaana abannange ssebo kiikino twagendanga kinna omwiwa omukulu ssebo tweyanjule wabula lw'olukujju kujjuna lulinanga wadde saasoma bwendaba omuggwe kuba guddeyo ssebo nnabuuza ddala ebibeerayo omusajja yanziramu anti intaviyu gisooka n'okola nenkimanya bwe bambuuza kyenje okuddamu ekigambo kya yesi mu luzungu nali nakiyiga nga n'ekigambo kya nno mu luzungu nakyo nakiyiga ko nze kyenje okozesa saalwa ne bantuukako munnange ssebo neeyanjule olwo lugindu konkonye tuse mu ofiisi anti omukulu atandise good morning ko nze yesi mukulu era nambuuza mu luzungu ssebo owuliriza what's your name konze nno what do you need abo namuddamu ndi mukatuliki abaaliwo bonna ne mbagabula gwe bibbo by'enseko anti ne baseka ekyo nno kyannuma abanga baagalwa abanga baagalwa olwaffe lwaddawa abanga baagalwa olwaffe lugasaaki naffe abaawana akatinko tulina amaze okukiraba buli kye tulaba olwo neetutinkiza ssebo okukamala buli kye tulaba ffe neetutinkiza ssebo okufa obufi oyinza okusanga omuntu atudde mu ofiisi yeefuula olugendo lwatalumanyi kale ggwe wa wano ne yeefuula omuntu oyo atalumanyi omuganda owa wano bw'otoyogera eruzungu olwo tetumanye kale oyo eyandaaza yali wa wano omuganda baabuwe ddala wawuwawu bannange omulanga sebonze gwenkuba twalikozeseza ku lulimi olwaffe olwa wano bintu ne tubisoma mu lulimi olwaffe olwa wano n'abazungu ne bajja ne basoma ku lwaffe olwa wano wetugendako ewaabwe twogera kimu nabo ne bajjako ewaffe ng'abalumanyi senga bannange era gwe batutya wawula ekinyiizaamu bannange ssebo nno kikino kwe kuyita mu kibuga ssebo gwe buli wamu we ndaba ogupaane ndabako gwe luzungu olwabali ogupaane ndabako gwe luzungu maama olwabali kambuuze n'eri ebuzungu bwe kiri oluganda sebudala olusangayo ku bipaane ng'okwo olwandiikiddwa naffe abaawana kati ngo tulina amaze okukiraba abanga baawana kati ngo tulina amaze okukiyiga wabula nga mmaliriza ndeeta y'akabonero kaakano ndeetera ekipapula kya sabbuuni maama owa guno owange omwagalo ekyo kisoma kitya
Made by Mkwano Industries Uganda.
Ebyo nno bya wano nze bye nkubuulidde oyo nno wa wano nze gwe nkumenyera abanga baagalwa kati nkwe tulina maze okukiyiga wabula nze kankome wano naye bye mbabuulidde ebikulu nze kankome wano naye kye mbabuulidde baaba